Shanky Supplier dot com.
Baby, say my name. What ambition the school? Buddha zone.
Sacha.
This my gang. This my gang, gang, nigga. This my gang. This my gang, gang. Hey, this my gang. This my gang, gang, nigga. This my gang. Niko na mama yao, yuko na mimi hapa kiboko ya mabisho. Niko na wanagu wamependeza na mifuko ndi wote wanado. Niko na biti kari, mistari, mingi ya kuflow. Niko na mai wangu, anekosha, ini kongoshoro. Niko na gang baya, gang bafundi, bonge na gang so. Niko na gang baya, utopi kongumu, takula zao so. Niko na gang baya, raki uni, tume pandafu so. Niko na gang, it's my gang, gang.
Ni bora tulie, ukiniona na wanangu, usinivamie. Nikiwa na ndugu zangu, na usinipimie. Nikiwa na chafu zangu, utakuja umie. Kwa ushauri mwanangu, nikwambie. Leo nimekuja na magang, gang, 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 gang. Nimekuja na magang, gang, 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 gang. Wote tumekuja ku bang, bang, bang.
Hey, cool band niggas, cool niggas. Nigga shot a motherfucker. Here's a level, utofata. Utofata, say to me, I'm nisha chapa. Nisha kwacha, hey guys, nita lapa. Lapa, lapa, ina na vota. Kando nataka waki fiata, misha choka. Move your body, oh.
This a gang, this a gang, this a gang, man.
Come on, let's pick us off.
Sigia,
Sigia.
Usapa, usecho kichwa sa twende. Usacha, usapa, usecho kichwa.
Mapepe,
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 mapepe.
Sa twende, usacha, usapa, usecho kichwa sa twende. Usacha, usapa, usecho kichwa.
Mapepe, mapepe.
Come on, let it pick us all.
Sigia,
Sigia.
Oya dada, tuliza mapepe. Cheza vyo vyote, muda wa wote. Situko wote, sawa usio kope. Yoyote
cheza na mimi. Lucas Show.
Take it, my.